Exercise 9, page 19.
We, win, when, why, who, whom, whose, where, who, what, which, when.